mwese keta gabano batude wamu abavubuka bajibe mpulira abawagire ntalo mu bigambo olw'obutakkaanya obutono abali eruwero twalabako olutalo bwe lwajjawe mabeke era tetwagala ntalo zatunyiwa mwabamu mwali ndibuga lwekyabaawo temwamanya ntalo kiki naye bannange entalo zatukosa mazima obote yasindika abatemu bwe yakimanya nti waliwo abamuyekera yabalagira batte n'obuuka mwabe mbuto babeke bese biso tebabanga bakwesa bayekera mu mbuto katwala bamawano tetwagala ntalo zatunyiwa mu Uganda twagala dembe lelo yemmote yandese kaonawo ntuse kuteleko bomanye olutalo lwatuga abantu ebintu by'abantu babinyaga mbutu kwese Museveni omuyekera zengana labe ndaku gisinyumya Muzeyi nkusabye obe mukaka mumutese n'abaaba kuvuganya ebyelibya byewali nkusaba abakuvuganya sibayekera kubanga ekituufu bannansi bawe eddembe lyabwe ensebo twagala ntalo nkulayirira mu Uganda twagala dembe kutesa wamu na kukanya entalo twakoowa twetaaga demokurasi tolemesa abantu bano nkusaba tufune eggwanga eriteredde dembe dembe kyetwagala dembe buli omu wali asaba ennyo Uganda ebe n'emirembe dembe dembe kyetwagala Savenyo, you can live in every rembe.
Smart Studio.
Buli muntu mumwa mpuliriza, eddembe ly'ennyumya litukwatako, kubeloza lwango lirina. Chibioli wajja mu nsi yo akumaleke dembe lyo abakunyaze kekisinga sebo
abakunyaze kekisinga
Bobi chanonya lye dembe dembe n'obwenkanya lwaki nga kalo omutulugunya
hatuwe dembe lyaffe
polisi muli wo kukuuma mirembe sikumalako mirembe ku bantu mwekyo mbasabye mukyuseemu
tuwe dembe lyaffe
ono tiagasi gwe mutambuza ne basaalumanya tugenderamu mutuwe eddembe lyaffe
tuwe eddembe lyaffe
abafuzi muli bakulu ekimala kibi nnyo bwe muneneŋŋana mbasabye mutulekere ku ddembe mutuwe eddembe lyaffe tetwagala tutulugunyanga Uganda yaffe ffenna tetulina butuuze walala
Tukenda ke Bulaya unobwe mutaka bafe Uganda.